ushije kureme sinijuru ibyo tubona byose ni kubwiyo mbaraga iyo ho itugose hose hatabaye wiyo mbaraga ngo turinde nitwakabaye tukiri bazima
iyo mbaraga turi kuvuga ni mbaraga idasanzwe iyo yabanye n'abisiraheli ikabakura Farao bageze imbere bahura n'ibyago babona batungutse kunyanja itukura iburyo bwabo hari imisozi ibumoso harindi inyuma naho umwanza bakurikiye oh tugire gutuwite kati mose ngahora muri yo mboni babona amazi ari kwigabanyamo kabi bamugahumutse neza ari nko ku butaka gazanje uiteka nuwo gushimwa oh harimbara gimesha yahoze iriho kandi zahoraho ikwiye guhora ku ngoma iteka
eka begi baraka yabashije kurema isinijuru byatubona byose ni kubwiyo mbaraga Tugose hose hatabaye wiyo mbaraga ngo turinde nitwakabaye tukiri bazima iyo ho yatanze ubugingo iyo Yesu yasabaga mwibuke mugashyamba ibyo by'amaraso bitemba kandi kiva ku Uwiteka kumwiringira tukamwizera nibyo
cyane umwami w'ijoro nesaratanga bamukura ku musaraba ajya mu gituro bashyira kwa basirikari ijana bafite ibitwaro bikomeye cyane mumva ibyakurikiye yambaraga yaremye ijoro nese iraze kurahwe keboye ko gituro marayika ahamagara Yesu Yesava mu gitoro abarazutse urupfune koze mube babiratsinzwe maze twese duhabwa kunesha ibitubabaza ndugo by'abantu urupfu rufite imbaraga zo gutsinda
Shija kureme sinijuru ibyo tubona byose ni kubwiyo mbaraga iyo ho itugose hose hatabaye wiyo mbaraga ngo turinde nitwakabaye tukiri bazima iyo ho yatanze ubugingo iyo Yesu yasabaga mwibuke mugashyamba ibyo by'amaraso bitemba Kuiteka kumwiringira tukamwizera nibyo tugiriyo mbaraga mubugingo Jingo, iyo Yesu yasabaga mwibuke mugashyamba Kasha mbibyo ya vya maraso vitemba Kani Kifa kuiteka Kumbiri njira toka mizera Nibyo tenjeri ya mbaraga mbujingo
Nimugira bobose babaye Mubabire kuiteka bakunda
Kumbiri njira toka mizera Nibyo tenjeri ya mbaraga mbujingo
Haribenshi bishwena gahi Mubasange mubahumurize muti
Kumiringira toka mizera Nibyo tenjeri ya mbaraga mbujingo
Awobose bugari jweni dagu Mubagire kuite karumani
Kumiringira toka mizera Nibyo